be Uganda twa kulanga byo kuyimba kati bikwasane naku ebintu byo buwangwa byadibadda namawanga gawa badda balino tujo nabakechu kambuto kafero kwe kofo kubibagamba abo mujagwe guba bwe gucho mali omutanda mana batu mali swadde mutu tunda bali tujunye nabo baswaluka dda batu changa omukunja kenategedde guba musango nemba kagita tulungamye ku nsonga awatali ekyo bagenda kubakuba abantu 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 bagenda kubakuba ugomuke no tuni wojiwulira mwali swaddeko tuli baana bahono baganda baffe badduka dda bali ku byeyo bakikola lwa butagaane baleme kusemba temukkuta nkikubye muvanakyula mwawukuka bantu baffe rejula ebintu byaffe mwabiwamba mu bitunda ebimu biba byampa katonda gyotosaasire nze mwatama kale bannange mwatama ffe twasoma dda n'oluzungu twayiga betwamale n'emirimu negibula kati ebidongo gwe tuli ate nabyo mubitandiseeko mwamusaalimbe bagenda kubakuba abantu bagenda okubakuba abantu bagenda kubakuba kubakuba abantu bagenda okubakuba abantu bagenda okubakuba abantu bagenda kubakuba kubakuba abantu bagenda okubakuba abakumpanya abakwasi b'abaana muve ku bwana buffe ze mbagambye bagenda kubakuba mmwe mukinakuke naye mulindeko omusana gwake bakulembeze bo bannemiwano buli kyemukola mmwe mulinga abawenduli abantu omubalanga kinaye ebyomumalwaliro bibyannemye okukata batuze bagenda kufa wano mulifuga mityo babisolo ffe twamuka ekibamba mwe banaddiini abafere ba wano abantu bagenda kubakuba abatubbira kataka kawaneeno abantu bagenda okubakuba abalamula mancyolo mwenna mbategeeza abantu bagenda kubakuba mwe bafere bajja kubakuba abasosola mumawanga bakubakuba ababbi bagenda kubakuba corrupt officials okubakuba moto moto bagenda kugukuma mwalifunye ku nsonyi nze newoonontunuulira songo city we there.